ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ሼር አንጎስማኒው ጋር ማፍቴርስ መንግስት ሰንጅራን ወጭ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ከና ፈቀቡ እንደሞር ቢተውታ ገርጋርቱቲ ፈዋስ ንድኛ ወማኒሩ የሮ አንጎ ኦፊ ኤረስ ሱንሳኒ ከጠጋም እርገይሮን አንጎ ፕሬዝዳንት ቻካው ጎታ አፍሪ ኡማቴ ቦድ እኛ ነከበከቡ ፈሙረት ወሊ ገልቴ ረጋኡን እርገደጠበሜ ባቲ ለመቦደዮታው ፍልንዶን ባቲ ቁርአን አላቴ ሰግግ ፈሙ ፊሮን ቀበሜትስ ቦደ ተርኪፈቴ ጅራ ከባሳ መሐመድ ካሂፍ በፈቃዱ ሞሮዳ
ለዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ሴሪ ተከመለተ የሰኔ ሚቴንሱኒ ፓርላማ ቢያቲን እንዲገረገዲ ሰገሌ አንጎ ኤሬሱ ከኑይሳ ጉያ ተኮን ዱርሰኒቲ ሚቴንሱኒ ሞሚቶታ ወሪማና ማሬ ኦላና ከተጃኑሞ ጉርቸ ፕሬዝዳንቲቻ ባላለፈተኒሩ ሚቴንሰማና ማሬ ኢታ ኦላና ከንታአን በቀቡአን ሞሚቶታ ኤልያስ አሊ ሐሰን ፕሬዝዳንቲን ቢያቲ ሙርቴታት ገብቢ ቢያቲ ጋፒ ከተጋጁ ዲሰኒ አካታት ንፍለኖ ኢጃራሙ ደንዳው ረቲ ሐሳኡ ቀቡ ጀራኒሮ
It's unconstitutional both for Maja and the House of the People Monday have expired
Manumari garagadisani for Majon murti ango eresura gajisun jara heran ala tagabbi dafi tokuma sumale dibisi wan balakabuta kanafu President Formajon atattaman garamarit deviani wali galte irragau akkaqamnu ubakkitna jiran Elias Ali Hassan wali galte jiabul mana kesa irragame akkata adem safilanno hunde tutaf ture sababa motumman wali gala hogganto ta Puntland fi Jubbaland ratti qequm sa ESF yenya kana Hassan wal adem safilanno hi kutabta sifame himil kofne sababu makanan hoggantoni Puntland fi Jubbaland kana bodde presidentum ma formajo himbegnu jiraniru garen hawasa civilo ta Somalia gamasatin akkajedetti wadi galten kulbana kudazorba hojirra inolutanan biyatti kesatti wantibira umamu danda daritira gare agenda tara Somalien Somali public agenda kantayan mahaddi wasuji gamasanitin filannon motumma yiro yokan kepeka government kan waggana mafturu akagegefamu wamicha yesaniru.
I believe political agreement is fundamental for a peaceful elections and Somali's political stability. The Somali public agenda has recently published a proposal
wali galten siyasa filanno nagar abesetayef tasgabbi siyasa Somalitif bu'ura jenne amanna fallina kina siyasa yero amma kana hiku dandau mari dafi wali galte qamota siyasa biyatti kesatti qoda fudatanuda jiran mahaddi wasaju somalian biyegar garsa alai ratti irkatte yurtuda lamide biyatti heddun qeesani zabukani jiru lulligare al-shababi wajjinin godama jiru namoni heddun akkamana isani isani bakatan taasiseera kanaafu aalli siyaasaa biyyatti yeroo amma warra biyyatti gargaaraa jirusi yaaddessaa jira ministeeri dhimma alaa yuunaayitid isteets antoni bilinken ibsa torban kana kennaniini gocha pirezidaantii somaaliyaatti gadduu isaanii ibsanii ameerikaan qoqqobbiidhaafi tarkaanfii viizaa dhowwachuu akka yaaddu godhaa jedhaniiru gamtaan awurooppaati haala qoqqobbii yaadaa akka jiru ibsee gochi mootummaa Somaaliyaa biyyatti addaan diiguu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera dhaabbanni mootummoota gamtoomaniif gama isaatiin hoggantoonni Somaaliyaa rakkina filannoo kana akka furan gaafachuun isaas gabaafameera.